ndaba wasuzota tebyo muimi wange yenzo musumba kukaniseno tukulira era ne tusinza oyo katonda wo kulwe birungi byakoze kuno luyimbalo ani ani amanyi lutusikula ne lutuwamanyi obujulizi bwo kyakuddamu gye tuli kyetukusaba ojje otuwe omukisa nzikakkanya omusumba kulw'ebigambo byo nja kujja eyo mpereze gye muli we mbanga ndi mukisa nga bugambye ngulumiza katonda oyo afudde omukisa kasera akatono obabitya kimanyi abadde katonda nze yali akaba anfudde omukisa gwakaba kumanya oyetamu byakaseera banange neyanziza mwenna abanyambye mungumikiriza mbadde mukuku gye muli temwangoba mwampa ekyokulya ono katonda kwempeereza baddiza ekyomuyika ate oba temwangoba mwampa ekyokulya ono katonda kwempeereza baddiza ekyomuyika numa mukama gufudde omukisa ekivume kyandiko mukama kifudde okuganja tebinfanana ani eyali amanyi anzije wala katonda yebazibe Now